Yo, Wagwan, welcome back to Brutally Honest Podcast. Yes, as usual, bro, ulikuwa umeenda sana. Sijui ulikuwa umeenda kutoa mimba. Atuelewe ulikuwa umeenda aje.
Bro, sana pata aje mimba, oya.
Lakini tukikuja hapa kuna story, blando umenichabia imenimada.
Gani? Roger, nimekupigia story mob.
Yo, sai loyalty kwa so overrated kwa relationship. Eh, ni kitu ingine fake.
By the loyalty nini?
What is loyalty?
What is the difference between loyalty and commitment?
Loyalty na commitment. Loyalty una benefit, unakuwa loyal kwa mseo upate kitu in return. Commitment, zero returns. Wewe uko tu hapo umetulia.
There is no commitment without loyalty and vice versa.
Lakini mademu hawajui hiyo.
Mademu nao watambuani.
Yes, so nilikuwa
anyway, demu yako ni loyal depending on how much money the other nigga has.
So hata kama kuna do, kuna msaka, kuna do mingi kuliko. Yeah. Another baby anytime.
Bro, sikia. Hata mimi naelewa dem.
Ah, goja. Kuna ile story.
Unajua u dem. The distance between her and making some more money from another nigga is a simple no. I am not in a relationship.
Na ujue hivi. Hii story, hii pesa natafuta hata wapewa wangu. Ndio kufuatilia in the distance. Hiyo pesa hawapewi. Ni mzinga tu pale mganazi na kudinywa na kupaiwa pitu.
Na kupiga mboto kwa ndai. Alafu onyeshi tere.
Tegi. Anachukua. Hadi hapo anarudisha.
Uonangi hata mkono ya dere. Sasa nani anaendesha gari?
Lakini maybe. Maybe gari ni electric. Maybe ni electric. Tusijaji. Maybe ni electric car.
KPLC wakikata nare kwa barabara.
Ama anapost gear. Unaona vile msana change gear. Ana record hapo na watch.
Yeah.
Huu ni nani? Eh? Huu ni baba nani? Ama ni bwana nani huyo?
Nyi wacheni kukemba Holy Spirit nyi watu.
Bro.
Unataka kuona hao majamaa.
Jana nimekuwa burudani. Yeah? Burudani iko hapa. Burudani square.
Address.
Hiyo chuo imekuwa inakaa Parents Day. Mm. Kila mtu na mzazi wake. Unaona dem baba. Kwanza mwingine akaingia live. Best yangu nimeona best yangu aliingia live. Mimi nika join. Nikamshona nimekuona.
Unasema ancestor na embryo.
Ah, hiyo ni fossil fuel. Fossil fuel. Hata imeenda bro. Alafu kuna mwingine si tenjeka potea. So amekuja kama ile anaambia dem nipesi mimi nikushikie. So baba kama aliambia dem hivyo nipesi mimi yako nikushikie. Then sisi ni ka happen hapo, sisi dem anaenda kwa choo, awaoni simu tena.
Simu imewii.
Simu inataja. Nikalabia beshte yangu, hata mimi simu ikupotea. Simu ilikuwa chini hata kwa grade. Anatumia ujanja. Thank you bro. Mtu mbaba.
Wezi ni convince ati ancestor atakusatisfy kuliko vile ndili anaweza kukemba.
Oh, photographer umesema ni hatari.
Skinny.
Yeah? Skinny.
Unajua skinny.
Skinny niggas. Hai, back to story ya loyalty, eh?
Yeah.
Wewe umeniambia kuna beshte yako alitest demu yake akasijua akasema wacha nione kama demu yangu ako loyal.
Bana unaona huyu demu, huyu bwana atakumove in na huyu demu.
So anapima.
Anataka make sure amemove in na mtu credible. Wametoka mbali. Akasema sawa. So akachukua namba akapatia boys wake mwingine akamwambia huyu boy, hii namba patia yule beshte yako mwenye nakuanga na doo na kona ameunga.
Akatie.
Yeah, akatie udem nione rada ni gani. Nataka kuteska udem akoloyo.
Alamu, ugeena aje?
Sijama akapeana namba. Yule mse akatuma nini? Akatuma report.
Screenshot.
Uh-huh. Dem amesema pale hea na chali.
So,
wewe. Ana chali. Na amesema basi tupatane kwa lunch date tuongee mengi.
So ako single?
Yeah.
Shit.
Na unajua akipatana na yule jamaa real life.
Wani swali. Sasa afadhali wewe wako alipelekwa date. Mimi beshte yangu alitest hivyo. Anaambia mse, hebu katia udemu wangu nione kama taingia box. Jamaa kaua. Jamaa alidinya mbaza. Kwanza raw. Wewe unasema nini? Unajua kuna cheat kingine. Una cheat.
Unasema kahawa ilimwagwa wapi?
Raja. Yes, tunato umenikumisha nilikuwa nimesahau. Cheki. Msema ameni text, amenitumia screenshot, amenipiga picha, ameenda kwa simu ya demu yake ku sanitize.
alafu mezo ikaingia
simu text kakam hapo juu chalia ni dema mama nicha dema alimuuliza uchali ulimwaga ndani ubu akamwambia no so huyo boy tu akachukua hiyo simu akapiga picha akaishia akoja akamwanda baadaye hii nini ilikuwa inamwagwa dema anasema ati ni kahawa sasa mimi na shida kana alikuwa anapika chai
hiyo chai inapikwa
kahawa moto inaingiaje kwa dash bro kahawa moto eh unaja kahawa moto ni nini hatuna setu huko
bro
na mbona
wanasemanga ya ikishika mtu unasikianga burning sensation
lakini tutajadili maybe udema alikuwa anamwaga hiyo chai kwa nini kwa flask unajua maybe tusiongee but nini
wewe oya kama unajua ni wewe na uliingia hiyo box wewe ni blame
but kuna cheating nyingine iko na moderation. Unajua kuna cheating una cheat but una consider vitu vingine.
But
kuna
cheat
but kuna ile cheating nyingine yani au ya madharau.
Yeah.
Demi yako amecheat. Kwanza hajatumia protection. Na mtu ameua hivyo nyama. Akaseti ndani P2. Alafu hata P2 ikabounce. Sasa akamaliza
ball. Anakuja na kujenga.
Alafu hiyo mimi nakuwa yako.
Anasema hiyo ball ni ya?
Ni yako. Kwanza ana time ana make sure.
By the way atuongee rumors.
Ni kitu tumeona. Story
kuna Mori anaona hii kitu ana raising mtoisi wake alipata hii design by the way.
Kwani wasa wangapi sasa wana raise mtoisi wao? A how many people right now?
Unaona vile tunaweza test to KD peke yetu squeeze.
Self test kit.
Tunafaa kuwa na DNA.
Kwanza DNA sasa ni 850 walisema ni 800 sasa hivi.
Lakini niliona wameipinga but hiyo kitu inafaa kuwa.
Bro una check mtoisi wako hivi?
Anafanana na kiateka.
Hii maskini. Maskini ya kiateka.
Lakini
alafu sikia.
Ile mbogi yako ni uwa.
Ngoja. Kuna cheki unaona maskini ya kiateka. Alafu tabia zake bado si zako. Tabia ni za kiateka.
Anapenda kushikashika ki sana.
Kutembea na mando kila saa kuna mando tu kila saa kuna mando hii ni tabia gani
umemnunulia toy anataka kucheza tu na mopa huni kiateka ba
tabia nakwambia kuna
inbox yako ya kiateka zao madem
gani
sasa zina naonanga confession hapo stories zako
eh.
Sema demu yangu bana nilimpata na kiateka
sasa watu nakwambia kitu
so mwaja. Unajua kitu huni shangaza zaidi nimekuwa na makiateka wengi tangu nikuje kuishi Nairobi. Bana kama demi yaka naweza pea kiateka au wenye nimeona hii jiji.
Sasa wacha nikwambie. Wacha nikwambie kitu moja. Kuna kitu uelewi about your shit. Hiyo ni Brock Beach. With a very expensive test. Hiyo ndio amesota alafu ni lazy. Hakuna combination kama hiyo. Atataka kutafuta do. So akipata chance ya kuyepa rent bro unafikiria aite peana. Anataka
kutafuta do ama anataka kulipa do?
Eh?
Anataka kulipa do ama anataka kutafuta do?
Si pochi iko mboka bro. Pochi la biashara.
Utagongwa kama kibeti kona nyo. Wewe unajua kiateka kweli. Kwanza unajua wameachanga bibi huko Bungoma. The whole year.
Unataka ana drill. Eh?
Ana drill kuliko kardinali.
Alafu sasa una text demo yako. Eyo umekuwa mteja the whole day tajaribu kupigia uchukui simu nimekuwa na daro
si daro anajua daro ni 3 hours utajua daro ni 3 hours atakwambia kuna cramps amekuwa kidozi
but acha nikwambie kitu moja watu wako single ni wengi kulonya kwa relationship ndio
yep
so who are these people fucking wanadinya nani hao
wanakemba watu wana date
si ndio na wewe unajua
watu wana date are the biggest hypocrites
sana. Na wewe unajua kutaka dema ana date ni rahisi kuliko dema kosingo.
Rahisi kuliko dema. Unajua dema kosingo mnampigania mbogi.
It is you against the world.
It is you against the whole world.
Hiyo mbogi kwanza ni line.
Yes, stadium ni big. Ball ni moja.
Na wewe relationship? Wewe na chali yake.
Bado tuna chali yake. So akipata boys anambamba kiasi especially ile time chali analeta kichwa, ana fall in.
Kuna siku nimeenda.
Alafu ifanyike unajua janta.
Hai. Dikmatization.
Hai.
Kuna siku nimeenda hapo Senate.
Atakosana hadi na chali yake intentionally ndio kujenge. ati wacha leo nikosane na yeye.
Ndio kuja kijani. Oh, hapa ndio excuse ya kucheat.
Pale oya bro, pale kwa DM anasema acha nikosane na yule dogi leo nikam. Na uwezi jua.
Na kwa mimi nilipata mademo hapo Senate wawili. Bro, sijapata mademo kwa wild design. story wanapiga kwanza mmoja ananiambia aje ameenda nikamuuliza kama shy have three some akasema yes but haikuwa three some so ameenda Paris mabaya hilo akamsuka kwa klabu na cheki na yule ambaye akona beste so ameenda wakiwa wawili so akasukwa na mmoja akasukwa na wasio wawili wakaenda kwa BNB ule beste yake pia
Paris lounge huko na vile mirema imejaa BNB
na ukedi kwa wingi sasa ule beste yake pia amesukwa so akaenda kwa two bedroom so ule mwingine akole room yake
na wawili
anafinywa huyu mwingine akona wawili anafinywa bro ski kasa ikakuwa rape case sasa uja mali huwa after kuua akaita best yake kuja huwa
walai
kasa ikakuwa rape case
no ngoja huyu mwenye alikuwa na mdem mmoja akaita best yake
kuja huwa ni mtu uji kwanza ni msaa smoky ni msaa uzanga smoky akakuja akafinya wala
aiyaiyo
ni tusto aliniambia hivyo nikamuuliza kwani akuwa ni traumatized akasema ati amezoea na yeye kuzoea aka explain hivi yeye adu relationship atajikuna siku alikuwa na date chali fulani wa Ngara akavutisha pito kwa mimi niko na soto pesa fitu kwa mimi niko na soto just 100 shillings more than 100 bob right now then akaacha ku date
so kuna jamaa na ganja
so so kuna chale alikuwa anaua then uchali yako na beshte akapewa akajenga tu akajenga pia beshte yake na kuza huyo beshte yake pia akamjenga so ude mwana sema body count yake alikuwa anasema ni 30 mwingine ako 19 nikamwona anafukuza target kuna target otaku hit
wako na ugonjwa ama wako sawa
hey bro siwezi jua njoo kitu pima na macho ati hii mali ni safi. Yeye mali safi ndio iko nayo.
Labda macho iko na x-ray.
Kumbukula biashara alikuwa anamuuliza bro, ushapima HIV atapana.
Hapana.
Mimi kuna demu nilikuwa naua.
Demu nilikuwa naua lipima kwa negative. Sasa juu yako negative mimi sina.
Mimi sina. Unapimaje ni nini na mtu? Eh?
Lakini tunavaa kuwa sexually disciplined.
Sana.
Lord. Ni muhimu. Unajua mimi sina noma ukiongeza body count juu saa hii hiyo mambo ya pongi na nini imekuwa overrated ni inatumika for all the pettiest reason. Mtu amegraduate
pudesh
akona birthday
pudesh
mtu anataka kwenda majuu for 2 weeks amepanga watu 20
pudesh
anataka kujenga
karama amemshika unataka kumjenga ndio akuache
ndio hadi unataka kukemba hadi sanseba
unakemba hadi yes. But unajua hiyo ndio imechangia value ya a lot of young girls kushuka. Because sex is too available. Yaani iko kila sahi kama kuna kitu imeshuka bei bro. Acha mambo ya economy ya Kenya. Pudesh.
Lakini madam mimi naweza wa show. Chochote una get na pochi sahi. Unaweza ipoteza. Kani do kwa tu na very wise way ya kuinvest. Because si ati ni wewe solo ubo yanagwara.
Obvious kama ni hiyo do sasa
ka, ka, ka una get ka kuna kitu una get na pochi ndio tu kuna mwingine pia ako willing kupea na pochi apate pozi yako ka ni job nini so by all means mi wanna mdem especially mambo ya job si usijenga
dema na peana ndapewa job
ama unapeana ndio usaste ukeep job
sasa unashinda kunikumbusha
alafu sasa tadia anakuja tacho. Ujue tadia ni mali safi kuliko, alafu ni mpya.
Yeye pia anapeana unatolewa hapo.
Yeye pia anapeana alafu wewe unakaa kando.
Ish. Kuna
alafu Kenya sahi ukipoteza job unless wewe ni politician unaweza pata nyingine. Lakini ukipoteza job private sector sahi
ni ngumu kuipata tena.
Kuna chances big ya kutoka from a CEO to a smoky seller.
Within months umesota.
Umesota mbaya.
True. Kuna bidani
leo. Ukisota sahi na bibi ana McDonald kuliko wewe jua tu hiyo marriage imeisha.
Kuna mdavi niliona TikTok. Udema alikuwa ana confess. Sasa ile video zinafanywa wangu Udema ameangalia huko. So yeye anasema alienda kwa Atacho. Hapa Thika tu. Kwanza ni kampuni iko Thika. Akakatiwa na mzae. So ni mzana anampea pressure anambaya tenzi anampea do anampea gift.
Hawaze by the
way alafu hata aombi
tukangi hao watu
eh. Pressure to daily pressure. Hadi dema kaanza kufeel guilty. Anachukua hizo do
ona
na amjengi. jamaa kamjenga bana unprotected ukidi direct up
amegonga tu pap
alafu dema kujua akarudi kwa chali yake same sasa dema akafila ana akona homa anatibu waiponi ameenda kameza dawa akadunga sindano homa haishi bro akaenda ile kitu bana mistari ni mbili sha
double impact
alafu jamaa chali yake so ako hivyo kitu kanasema so anaona sha ruin life ya huyo boy huyo hata hajafika 20 bro ni 19 years eh
alafu ile ukedi by the way ulisema kauna mezanga dawa sana na uko na ukedi nasikianga life spine yako ni 20 years hapa that is kau very loyal to drugs
so drugs no
so imagine hujafika 20 so tumekupatia hapo 40 years hapo ndio ukifika 35 sasa umeanza ku beat mbaya
hiyo madawa unajua wewe unasikia wewe tumia tea unasari alcohol
siji mama medics mtatuambia hapo chini
tuko sure na hiyo hizo
kitu najuanga ni the moment umeanza kukua the moment uko positive of course unaina kupatia lifespan eh? But sidhaningi kuna mtu anaweza kaa 30 years na
hiyo kitu kwanza hiyo kitu inakuwa ni mental
alafu unajua utaoa huo dem kuna siku unadai kuoa sasa
basi excuse me bro excuse me possible excuse me unapata jamaa hana na dem ako naye bado ako na mkibi mwenye hana
ni ukweli lakini nani atakubali kuoa mtu ako positive
ni stigma tu but mimi
bro
mimi siwezi but kuna wasee wanaweza
ndio hiyo
mimi siwezi
wachana na kuna wasee wewe mimi siwezi bro
bado una
mimi ni kwa sexually discipline hizo miaka zote alafu sasa wewe unaleta hii na unajua siwezi kupea ball na CD
kuna best yangu alishai dinja dem fulani sasa ameua dem akakuja ameua then dem anamshow ilikuwa story time dem after sasa mechi ndio dem anamshow by the way
hiyo time amelala hapo
eh yeah. Ba dema sangu kwa ndokedi.
Bro.
Mbona ukusema? Hii ni fact ufai kuficha. So jamaa alikuwa anakashika nari. Mm. Akamwambia mama yake akona naye alipeanga buda yake. So anakuanga tu amechi na. VCT take 20.
Amemfunga.
Jeki, jamaa alifanya na hivi. Hivi udema kwa nayo. But imagine your fact umesikia. Mama yake akuna. Huyu jamaa
naweza rudisha huyo dem kejani ni muue.
Ah bado akuua.
Lakini trauma inaweza kuua.
Yeah?
Trauma inaweza kuua.
So cheat kama una cheat bana kuwa na decorum. Cheat to decorum. Unajua? Kwanza unapata una
protect.
Unapata
by the way uwezi kuwa unakemba watu mbao na utumii CD. Hiyo ni tabia ya wanyama. Ukedi haikoni tu kwa wanyama peke yake.
Bro, kuna dem shailuza. Wewe unatumia anga CD ni? Hata
siku mimi last time nilitumia.
Niko na allergy. Kuna allergy ya latex. Acha ufala, allergy gani? Unapewa ukedi utati.
Sikia. Niko na allergy ya latex. Toka teke. Hiyo kitu si tamu bila nini? Hiyo kitu si tamu na latex. Toka teke.
Inaniumiza.
Hiyo kitu inaniumizanga.
Enda home.
Toka teke.
Enda home.
Ati siezi mbao kama nimevaa CD.
Sina kama ni vitu msame zeke kwa akili.
Toka.
Adio. Siwezi kula vitu na
karatasi. My DMC anajua game. Hata kivaa socks ataua. Eh.
Hata karatasi ya homo. Shuku.
Kawe ni roro utacheza Old Trafford utacheza City Stadium.
Kiwanja ni ile.
Kiwanja
ile.
Ni.
Kiwanja ni ile. Kiwanja ni ile ile.
Kiwanja ni safe.
Bro.
Eh.
Na mtu akwa relationship saa hii. Acha nikupe reality ya relationship saa hii. Okay, yeah, relationship kama una do that is the one mistake number one mistake you fall
achana tunayo like kaa iko achana tunayo
relationship ni kama biz ni just a business like
any other biz bila do
eh so lazima uko na hiyo do ku sustain yes atukatai mapenzi ni important but your shit is run bila ganji
haitawai
unaona
haitawai
basi anga msana anasema ati nime cheat juu jamali onesha do so uweze shika debi yako mzinga Friday naye anataka kwenda sherehe
bwana
siende bwana siende sherehe unapata msame ameka meme at do not let the fact that your boyfriend has not taken you out stop you from going out
none Ameweka ndio uone.
Si amepost. Yeah. Ndio wende ucheki. Na uwezi bonga juna do.
Number 2. Ukiwa kwa relationship, ujue you are in a constant competition with your fellow men. Watu wa gari. Boss wake watacho.
Kwanza wasa attachment.
Kuzo wake mwenye kuma juu. Ujue uwe kuzo wake na mtumianga do. Uwe una.
Uwe utumangi do.
Utume nini.
Utumangi do. Kitu natumanga do ni mapili school me. Ni aje. Hey, hey. Ni kama unalisha farasi huko inbox.
Ati leo tunakula nini. Yule jamaa namuuliza leo umekula. Hapana ndio na contemplate.
Oh, sikia vile statement ni different.
Nimeeka 2K hapo.
Leo unakula nini. Ya naambiwa. Nimekutumia 5K.
Leo tunakula nini. Si mko pale kejani. Kwa hata siku wako kwa demu.
So umeenda kwake.
Haezi kuja kwake. Kwaka una taunga bro. Hati babe leo tunakula nini. Unajua sasa. Udemi yende naenda kubai food weo unapika. Jua una option.
Sasa. Mimi nimetembea hapo kitsi. Unapata wasa wako. Kama kuna kitu niboni hiyo. Ati mnaendea kitunguu. Mnaendea kisiagi. Mnaenda kubai shopping na demi yako. Unafaa nini. Unafanya nini?
Bro ni romance.
Unashikadi? Eh? Ujinga upuzi. Mnashika carrier bag. Hata mnaendea shopping. Sukae kijani. Wacha ama mimi niende wewe ubaki.
Unasema umeshika nyanya mbili.
Ah, tusidanganyane. Wewe unaonaanga hapo Getsi. Kwa hizo streets.
Kwanza mmoja amevaa hoodie big.
Atuwe buy chapo, mimi ni buy beans. Ungua. Unaniambia kama una do, achana na relationship. Achana na. Achana nayo.
Bro unataka comrade survive.
Siku sasa. Ah. Mark my words. Sijasema usidinyani. Sijasema usifinyani.
But wachana na kuendea beans pamoja.
Hiyo ni pia ni ujinga. Unajua yeah. Ukiwa kwa relationship unakuwa kuna venye mentality yako imefinywa. Mm. So unaona tu to buy lunch
beans.
Chapo. Mm. John to buy tuka kamboga, tupike ugali. As in wewe kama mwanaume sasa ufikirie umeade vitu vingine. Unajua? Sasa wengine kwa poa hang out. Na wase wenye yako ahead of you. Mi utaka nikika kwa room hivi, nikuwe mjinga kwa wase.
I'm the challenge.
The dumbest person kwa hiyo room, nataka ikuwe hivo. Nataka ni learn. Pasa kama wewe ni msee, kazi yako nuka kejana demi yako. Hakuna kitu mnafanya, kuona tu movie, wifi, mnatumia jirani. Sasa!
Na ujalipa, sanyo umenego.
Una do.
Lakini, number 3. Loyalty.
So overrated. Niko overrated.
Lakini wase wako loyal ni kidogo.
Sana. Sana.
Hata wale wase wako loyal, mi wana tu eventually wanaachana. Sijai wana penye loyalty mepeleka mtu sahi.
But ujua kuna wase wako loyal.
Tusiwatoe
kwa equation wako.
Yonasema ni ukweli.
Wako.
But shida ni.
Wako wachache.
Shida ni. Yeah. Unajomboa nimesema wanaachana. Yeah. Jue uko loyal umu ingine ni basari.
Pewa.
Hiyo constituency ya. Amepea.
Kila mtu apewe bana. Kila mtu apewe.
Ala sasa kuna wewe. Ah mimi siwezi cheat.
Unapata dem ako loyal kwa jamaa na dinyani. Alafu unajua msada cheat but uwezi mwisho. Uwezi mwisho
watakuita snitch. Sikumbe unajaribu kutoa mtu kwa ugedi na nakuita snitch.
Kwa dema alikuwa analia mchachari yake, anampiga. Nani, are you loyal? Mimi nikamshauri mbona uko loyal kwa umse. Ati unajua, at least it is the devil you know. Bullshit. Utapia uke. Watu wajuangi.
Already unaita mtu devil.
Ati kuliko didinye mtu mpya hata nirudi kwa ex wangu. Upuzi.
Lakini.
Upuzi sana.
Unaona sasa hizo vitu. Hizo ndio vitu zinafanya tuwezi kuwa. Inafanya hadi 20-year-old akona negative perception ya marriage.
Yes. Imaribu your shit. No. Imaribu.
Alafu number 3, another point. Wale wase unafaa kutu inspire. Wale wase wako ahead of us. Ndio wako na issues.
Mob, hata kutuliko. Ma divorce.
Sikuizi hata kuna wazazi wanaenda kukonsult watoi wao.
Matters relationship.
Una get. Sasa kama budako na masako wana kukonsult vile waishi, huyu mtu hii atapata motivation wapi ya kupata mtu na kusettle. Cause ye pia siku moja nataka kusettle. Ni nani atamuadvise? Mark you are asking a 20-year-old. Budaka anamuliza, unaona vitu masako wanadu? Masako pia namuuliza, unaona vitu budako anafanya?
Sasa inakuwa merry go round hivi, back
so
and forth.
So mnaika mtu hii na dilemma. Mbona huu mtu yasi develop negative perception towards Imare?
Anajua I work.
Nyi waze mkoa kubwa ba. Tafadhali, ebu mwanze kumenta awa se wadogo wenye wajaoa. At least watu wana look forward to marriage. To change your perception.
Juu ni kitu fiti. Joko wapi kwa msemi
kuna wengine, by the way, kuna wazazi wanaona hii podcast, wengine wataiona. Kuna hii wazazi wenye
bada
mtoi anajua uwa una cheat. Ashai kuona dina mtu.
Hei, inaharibu akili.
Ajui kama ambie mahasa ama simuambie.
Unaona. Na atai kusema jorona itaharibu family.
Unaona, itaharibu family. Unaona, mnaeka watoi in a very difficult position. Tuanze kumenta au watoi ndio, at least hao pia wagrow kama wako na.
But sasa
kuna motivation na perception.
Usiweke bile mko sana. Sisi pia wewe uko na akili yako, una reason. Ndio maana nasemanga ukiingia kwa any relationship, either kama ni business ama ni ubeste ama ni romantic, kuwa na purpose. Mbona tuko na wewe? What's the end goal? What are we doing?
Yeah,
after 5 years.
Leta kitu kwa hiyo table.
Tutakuwa na track alafu napata dema nasema I bring ass on the table, idiot. Nataka kwako peleka huko. Matako ni big mingi huku nje.
Analeta rasa kwa table ni kama hiyo table ni toilet.
So, iko na purpose. Unaona? Yu sahi, energy tuwachoche. Sahi wasiwenge kukampu. Wako tu kwa relationship just for sex, free sex.
Kweli.
Hakuna end goal ya kusema, after ni made chuo, mita akusetuna ude, ama tufanya business na ude. Hakuna hiyo shit. Anaona tu leo. Unaona? Alafu, utapata pia na cheat. Sasa unajua.
Ye pia na cheat. Yani hata atujua hata tunaweza wasaidia aje. By the way, uona relationship experts hao watu wanakula dough for nothing. Of course wako na
expertise but
kuna expertise
au saidii msee. Unamshow
not because hawezi saidia mtu but because watu wamekataa kusaidika.
Bro. Dema anapigwa anaenda kwa beshte yake. Anatulia siku mbili alafu anasema acha niende nguo za.
Umesema siku?
Siku mbili.
Siku mbili
ya 2 hours. Sikizi imekuwa 2 hours. Kwanza sasa kuna nyesa niona text. Dem, ilikuwa Facebook. Dem ana complain. Sasa chalia amempiga, akarudi kwa mama yake. Then sasa, bwana msuka arudi. Anamwambia, kama mtu mimi nakupenda nini. Bro. Baka, dem anambia, sasa acha ni kama basi, sina fare. Ntumie bus fare.
Hauna eni. Hauna.
That is the first problem. Unafaa kufigure out your shit. Ungekuwa na do yako hii madhara unge withstand.
By the way, madem, tafuteni do. Usiingie kwa relationship kama una do. Usiingie kwa marriage kama una do.
Kabisa.
Ukidisrespectiwa tu kiasi hivi uko nje.
Tembeza.
Haya. Wacha nitawapa example na Shakira na Pique. Shakira na Pique walimeet 2010 World Cup. Si ndio?
Ile World Cup. Spain ilishinda hiyo ama ilikuwa tena.
Hiyo ilikuwa South Africa. 2010 wame date paka 2022.
That is 10 years.
Hiyo ni 12 years. Then Pique aka cheat.
Dem aliwiz.
Shakira aliduni.
Aliwiz.
Shakira aliwiz. Akatoa ngoma. Akamtolea di distract. Distract ilikuwa na nini? Ilikuwa na the record views after one day.
Wasa wana vitu wamesema nini kuhusu jamaa?
Unaget.
Sinasikia alipasha Pique. Akamwambia uli downgrade. Pique akaenda akabaya gari dogo.
Ndio hiyo. Akasema hii gari na feel fit. Unaget.
Juga kuna ga?
Aya, so ebu weka hiyo context. Ebu weka hiyo in context ya.
Relationship yako.
Relationship.
Sayo kionesha madharau utafanya aje.
Kionyesha madharau utadu.
Saa hii kwa hiyo relationship yako.
Ati aki 5 years. Nitakuwa nime waste hiyo yote.
Kuyacha ufala.
Yani 12 years mtu ameachilia hivyo na unajua mbona ameenda?
Respect.
Shakira kuna do.
Respect. Respect inabaki.
Yani huwa anajiheshimu. Na kuna do. Akiachana na huyu jamaa, Pique pia kuna do. Pique anaona di club. Net worth ya huyo jamaa ni kama 100 million USD.
Hata umenipa example, unajua Chris Rock? Chris Rock huyu jamaa ako worth over 300 million dollars. In dollar ya majuu.
Ya majuu.
Akachit. Bibi yake aliwheeze. Hakuna kusimama ati nini.
Alafu Kenya. Uwezi acha boy wako juu akona writing accounts.
Better the devil I know unajua. Anapanga. Malaya.
Ati ni mara ya kwanza kwa.
So, ati, you know umejua. Na zingine nyo ujajua.
Ajifanya ngivo. So madam, by the way, okay, tukimalizia hii mambo ya loyalty. The reason sisi hatuwezi take madam seriously ever ever. Not sisi. Every ninja out there, the reason why wameshindwa kutake nyi madam seriously ni juu ya mjirespect.
Number one.
Unapigwa, unarudi. Unaachwa,
unarudi.
Unarudi. Amechagua mtu mwingine mbele yako, unarudi. Amekwambia utoe boli yake. Hauna purpose.
By the way, that is the first sign.
Wewe boy yupi atakwambia utoe boli mtoi wake?
Na nakudai.
Utoe na nakudai. Anasema nakupenda, David. So, the moment utaanza kuaccept ati huyu jamaa amenikosea, I need to leave this space. Hii ni kitu siwezi samea. Una stand your ground. Hiyo ina make sense.
True.
Una get. You make it.
Una make a stand.
Hata kama unataka kumsamea. Of course kuna wengine wanasamea wana change. For example Cardi B na Offset. Kadi alikazia yule jamaa mpaka kaenda.
Uliona vile apology ilikuwa loud?
Yeah.
Wanasema let the apology be as loud as
the disrespect.
Jamaa limbaia die, akaenda ka hire billboard. Please forgive me kwa show.
Akaenda Instagram live kulialia.
Chali yako, hata hizi sema pole na amecheat. Amekupiga, anakutumia 500.
Anakudanganya akamwambia si mimi. Ukwadi na evidence.
Anakubaia tei unamsamea, tei.
Si mimi. Alafu anakuambia si ukuje tuongee. Si ati mnaenda ku
You give me life.
Si ati mnaenda kuongea kwa restaurant. Kijani.
Bro. Eh? Hata unaingianga tu hivi. Hakuna story gani na bogo
hapo. I missed you. I miss you, Kedi.
Date with a purpose. Najua. Alafu ukiamua kuingia kwa si lazima relationship si lazima. Kukuwa na si a must. Si a must.
Unaweza kaa solo pia.
Unaweza kaa bila. Unaona? So cool. Unaweza kaa bila hiyo shit. So ukiona mse anakubeba ufala, tembeza. Unaona? Usikae place yenye haikupendi bali umeacha ku thrive. Una get
kweli.
Eh. But imekuwa fit hii session, mbachanua wasi at least.
Shinde ni awasiki.
Atuchoki, tutaendelea kusema.
Hata tukiongea saa hii, kuna mtu ana cheat saa hii.
Saa hii, yani tukishuti podcast, kuna msa ana cheat saa hii. Kuna saa hii, saa hii demi yako kwa chali mungini.
Hata jaenda na bra bro. Mkiwa na ya na baanga daily.
Alafu jioni mnaendea kitungu na ye. Fala wewe. Unabebo ufala.
Tukiongea saa hii. Kuna watu wana solve their relationship problem. Sai. Chana na uwe jamaa.
Tafuta life.
At 22 years, kuna 8 years.
Tafuta life.
Ya kupata the right person.
Na utafute life. Tafuta tu life.
Kuna kujirusha from 4th floor jamo. Jamo ni sai.
Atujo umpata screenshot, umpata text.
Umpata screenshot. Sama nataka kujirusha kutoka NSC hadi chini.
Atilikuwa ni kahawa.
Eh?
Bazi uja na kahawa.
Kurota miyako ni moto aje.
But ni sawa. Kata hiyo kitu mzee, ni sawa. Ni sawa.
Kata hiyo maneno wewe.